Babylon blood.
Hey, you rush.
Rika wibutse wereke mami wereke moni uyabone shimboni
niwe
rika wirerere wereke ukuri unzi mboni
tuzirere bawihere.
Banzusenge, ubanzusenge, ushingura banzi, umutima mwiza. Banzusenge, ubanzusenge, ushingura banzi, umutima mwiza.
Henga, ibibazo byawe, kereka, kubaza n'abantu. Tuzirere Magiza na nonganya Vuka kumomba riko singasha Forumu heto sanga simusha Erega wabaya Mukawera kakumurichira Niguza menya Ichinu chizabi hindura No money no hobby No shori no homie No hobby na ira No money no hobby No shori no homie
Mwiza
Renga Ibibazo byawe